make you fire fire. I make you feel happy. Mr. Caravaggio, join me, me, tone pole pole. My God, kama niku sema sema every day tumeshazoea. Kila kitu kinakwenda na wakati ni muda tu. Ukipata unaenda vuta. Enjoy na watu wote wakikona. Wale wote wale kusema sema kaga. Itawafanya na wajitume. Mina work hard, mina work smart. Nike kwenye show, napiga tatu bila. Baby girl, show me what you got. Nionyeje vile unaweza. Pesa ziki kucha, tucheze nazo. Oh mama, do it for me. Skato, skato, cheza skato.
Skato, yeah.
Sukamo, sukamo, sukamo. Sukamo, yo, hey, sukamo. Shiramo, uryohe mu buzima. Sukamo, sukamo, sukamo. Sukamo, uryohe, sukamo. Shiramo, shiramo, shiramo. Shiramo, uryohe mu buzima. Nipe kidogo. Nipe kidogo. Nipe kidogo. Imamazi, indani muri jewe nubandiko ndaka. Nari umunyu wa musi yo kwa rujongo.
Kwa rujongo.
Tekila urya jewe nato zingira. Waka, waka, baga down, baga down. Waka, waka. Come, 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 come my lover. Show me your coca lover. Come, 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 come my lover. Show me your lover. Mina work hard, mina work smart. Nike kwenye show, napiga tatu bila. Baby girl, show me what you got. Nionyeje vile unaweza. Pesa ziki kucha, tucheze nazo. Oh mama, do it for me. Skato, skato, cheza skato.
Skato, yeah.
Sukamo, sukamo, sukamo. Sukamo, uryohe, sukamo. Shiramo, shiramo, shiramo. Shiramo, uryohe mu buzima. Sukamo, sukamo, sukamo. Sukamo, uryohe, sukamo. Shiramo, shiramo, shiramo. Shiramo, uryohe mu buzima. Nipe kidogo. Nipe kidogo. Nipe kidogo. Nipe kidogo.
Yo, 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 yo. Oh, oh, no. It's your boy Zadura. From Kennedy City, Kennedy City. Yeah, we are in fire.
Remember where you got it from. www.djericom.com.